dear. Pass a hoodie, Kenyan boy. Baby, usikate simu. Nataka kusikia ukiongea, ukiongea. Ile kiss ulinipa mwisho, ni lini utaniongezea, utaniongezea? This long distance is killing me now. You are my soldier, I'm need of you now. You are my commando, my refuge, my sweet avocado. And you forever, we live till endeavor. Hope umenyelewa, vile nimelemewa. I swear I'm losing my mind. Lonely, niko lonely, yeah. Nataka nikuone sahihi, sahihi. Lonely, niko lonely, yeah. Nataka nikuone sahihi, sahihi.
Somebody, nani mimi hapa, niko njiani naja. Mana nahisi upendo wako, hata nikiwa mbali. Unanivuta kwako, unanivuta kwako. Mama kwako, na misu unavyo nipeti mama. Kitandani unavyo nianda, mi unaniacha hoi. Unajua sina gaujanja na kwa konsha za makina kirefu. My baby don't be so lonely. I'm on my way, my baby I'm coming.
Lonely, niko lonely, eh. Nataka nikone sahi, sahi.
Lonely, niko lonely, eh. Nataka nikone sahi.
Come!